United States of America, now contaminated in the African diary. Kent, and the rest of it,
Jamzakutamangira,
ukaona ineshwa una baluni ya Malawi.
Bibi jiwe wanga za kuteka nira.
So uchambale tijio sane, nikapolika ni romance.
Sinizakutamangira, bibi jiwe wanga za kuteka nira. Sinizakutamangira,
ukaona ineshwa una baluni ya Malawi. Jabani zako, muno muziko, wako ni wako, ziwa zako. What's a queer, you shouldn't be ni queer. So many days, so many times, so many ways, baby. Ni kukonja, jiwe wanga che, baka ifa.
Sinza kutamangira,
ukaona ineshwa una baluni ya Malawi.
Jiwe wanga za kuteka nira.
So uchambale tinyo sane, nikapolika ni romance.
Siniza kutamangira, bibi jiwe wanga za kuteka nira. Siniza kutamangira,
ukaona ineshwa una baluni ya Malawi.
Bibi jiwe wanga za kuteka nira.
Una kiambane tisondane kapolika ni romance.
Siniza kutamangira, bibi jiwe wanga za kuteka nira. Nizakupasa original love, when I would dig in love. Nizakupasa original love, when I would dig in love. Nizakupasa original love, when I would dig in love. Nizakupasa original love, when I would dig in love.
I hope you're champion, it's me you know. One in a million, you are my pillow. I am your hero, for better for worse, baby, nizakutenga. Zakuvomela lete zisangu sana.
Sinizakutamangira,
ukaona ineshwa una baluni ya Malawi.
Bibi jiwe wanga za kuteka nira.
So uchambale tijio sane, nikapolika ni romance.
Sinizakutamangira, bibi jiwe wanga za kuteka nira. Sinizakutamangira,
ukaona ineshwa una baluni ya Malawi.
Bibi jiwe wanga za kuteka nira.
Sondane kapolika ni romance.
Siniza kutamangira, bibi jiwe wanga za kuteka nira.
Upitiliza kumvelela anzako, jabani zako, muno muziko, wako ni wako, ziwa zako. What's a queer, you shouldn't be ni queer. So many days, so many times, so many ways, baby. Ni kukonja, jiwe wanga che, baka ifa.
Niza kupasa original love, when I would dig in you love. Niza kupasa original love, when I would dig in you love. Niza kupasa original love, when I would dig in you love. Niza kupasa original love, when I would dig in you love.
Ineshwa una baluni ya Malawi.
Bibi jiwe wanga za kuteka nira.
So uchambale tijio sane, nikapolika ni romance.
Siniza kutamangira, bibi jiwe wanga za kuteka nira. Siniza kutamangira,
ukaona ineshwa una baluni ya Malawi.
Bibi jiwe wanga za kuteka nira.
So uchambale tisondane, nikapolika ni romance.
Siniza kutamangira, bibi jiwe wanga za kuteka nira.
Isi wa spesa mupesha baby, just because wa zaku wa kwa jiwa kani. Ukamba tinamba kujala kwa sifwa just kwa tani. Niteka nire nchilingile nchine wako.
Niza kupasa